Ukinitaka na nimekata jua niko maji zikishuka naona miss jali jali cheki ukinitaka naona miss staki ukinitaka naona miss staki
Unaleta nguna dunda na utakafunga Mina kutuno yonguna na kumba na dunga Akitekwa na kabuta na cheze wa rumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa Kama goku mbefika Stai turi pepeta Wanyumba na tildo na teveva Jumestunia kuliko nye mebeba
Kata jua niko maji Zikishuka naona miss jali Cheki ukinitaka naona miss Staki ukinitaka naona miss Staki
Nakata dania na seti kwa kinyaru Katumbali raru ukimanga kina nyambu Nenda fisa kipara kama buta Tuta, duma, shika, ukuta Tingiza maduba mdogo sina pupa Adiche aluta masinjeri tunanuta Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla
Ukinitaka na nimekata jua niko maji Zikishuka naona miss jali Cheki ukinitaka naona miss staki Ukinitaka naona miss staki
Supa pika nkam kwa kong Kule pizza dundu na mbosho Mindu kinda jaba kwa mkoko Na ichuma lazma ilan kwa kong Dididinda nyanganya dunduka Dididinda nyanduwe uka ukuta Namatinga na chondon muguka
Ukinitaka na nimekata jua niko maji Zikishuka naona miss jali Cheki ukinitaka naona miss staki Ukinitaka naona miss staki